studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Wata to bogu jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamwal sakirabe ñande chapantate go leru décembre yo hononi yambere tiofe edani kewi le gallurende ka nonno beddo bien la collectivité to gujidi natiri Baba sugori odo mo lando teti gite mudum no yo be kabbo sesiji e wi mako neddo hana fe yabade hore mudum batte yo lojado en paccitinan kabar mako les journal meden yewtere meden hertan hande na fawi do njati yagal bismugol kodongol leedi mali mbien ko mandi be finatwa yogabe collectivité gal do teddengal latotongal sababu kodo andata fe kodo yakum mudum na wondi majjude di ngoni sembe kabaruji amen hande beten 33 chapantati e go lewru décembre 2019 bismillah sakirabe lerju sedem fadde hiro mbiyan hitande heere lumuji e mbiyan datti modi bamako di fuf nakkebi ciofe ka dum fuf e tawede jamarande holti wide ede tidi cioggu e wi mbiyan njawobe dum do yo batte ciofe de do iwata do na wuddi sanne ngallurande dum wadi sababu dum sababu mudun keddanango hebani en mbiyan Moussa Malle Sissoko do faccitango Ousmane Diko e Al Sissé
yo leluma madina kura ngonde nodditengo suguni kura leluma go ciofatu ko be anake fa warde e ciofa meden maraade dun wonde nan yimbe ka kewa handen sodobe seeda seeda be men kawru nokko o kolliti ciogu ciofa de tiidi fa sanne
julde fu min wara sodde ciofa le lumodo hitaade hikane min tayki ke ciogu o beedike gano lati fu mi hebi sodde ciofa didi le landin gol julde ne mi e gidaabe am be min choodi ciofa sapo min tayka ki wayta gol modo bangal ciogu
mamadou kone o cioto le lumo duubi jeegom hande e wi makko sodobe kewa hikka e wi makko non ciofe de yo le pare kewde juurata yo dun sabanto tidugol majje
wonde ana sante lumo go naata e sanne hikka ciogu o hakkune temede jeego yottaade ujunere woni kuccala e sikaso mi bamuytaade
le lumo lafi bugu go non sottobe yogaabe kolliti sodobe ana ngara seeda seeda fayso termude tan
bone be baraka
mi cotto ciofe le lumo le sottugol ciofe de kimmi neddo kurtino ko batta gol julde na client be fuddi warde client be ana fan gammi tayur do e kikide be ngaram le gelleje burusuli ni bamuyta ciofe so mi ngaram mi ciotirade hakkune temede jeego temede jeddi fa yottaade temede jeena
fatumata kamara yo debbo ciodo o jogido ciofe didi non e hakkilo mudon ka cioguidi an tiidi hikka
mi tawi ciogu o ana santi
bange be do sottobe ciofe non sukabe an gondi e beltade o do saatu batte ko be kebata le borgo ciofe kirsetede le yimbe ciodata dum fu ana e do wedika
nokuji kewdi bamako imadraji mbiyan andadi di mataka fi hikka yogabe kay kulti wide yo batte sadda e kanya wadi de nagu leddi din kedda nako be kalni Mariam Kamba Keita do fashtango Ousmane Diko
l'année passée
rowane le o do wattu nyalade joyna tati farde 31 de fay goto dullano yambere mawde ana gandi en hikka wora non le bamako kuyam fu wala beedi hendu rafunde nagu godul o du ana e hakilam sadda ana mawni le mali fasanne yimbe be ngala kalisi nendo jamminta 31 hande yimbe na billi fasanne so golle wala kaalis hebataake kana golle hebe yo sadda wadi so yimbe ko yanta 31 ka no worro noni worri beede hendu sadda tiidala e rafunde nago sa halleedu men didu an e ko famni ku yam
les problèmes du nord aussi
kala njibe be dora famu do hejoji mbien na studio tamani na bawi nawtorade bembal whatsapp numero 0176 70 88 51 via mo mbu yobotaake mudun yo 37 321 studio tamani lojja ko wana fe masiba e wi baba sugori o do bundo mbiyan yo mo inowo ccg yo golle dun mo o yidi sanne ka o mbadi noddango fewde e lam ko be tinno faande be huntande hore mbiyan faaba fewde e lojja be nokku gullirde ngom du dande gidron mbiyan na haani jati jantede keddan nako isa umar tuwala hebani en do fajtango usman nyali buli amnata jall
e yogabe ana noddiremo jaba ba mo ja gendi gondi le region segu gollirde ba an woni sera lawol le deande dal salam hedde ekol de journalisme o mo yeta ngatto linetteji baleji yaso mudun o barkante golle le golle makko o fuddi on golle ille cukaku makko
sey manama ille cukaku ammi do mo enanno mo bilawo pomoro tanyi ccji mi do sotiran sukabe
mo ingol sez ngaji so gore latike barkante mudun ko jangile ija institut des jeunes aveugles eren goni le hitande 1900 1988 sogore ana wawi ninno hore mudum le on wattu ka tiagal masibaji ngat ile hitande 1991 de wonno ko fuddi hebude tidallaji wala kake o wala pabotodo
mi wadi jande to iyato de garnomi do bamako donde mido mo ina 16 ngaji lesoli e ko nande mudun en dudun heddino fa hitande wetene 1991 mido hebanno hen ko mi wurda kan nokure de uddama tiagal dum
arafi jawdi e pabotobe o mo landudirden holti wide jamarande watane dum hakkilo
ne waaki gollude sa awala jawdi mi hebali ballow min tan goto watta dum fu be balle yimbe wawambe ko he mudun en diina yimbe nyakube
so gore o latike lo jaado illa ndo wonno premier ane jom velo goto wofuno ferginindo mo watti juude mu le gite makko faado gonde hande do non o heddiri o hewtay gite makko handen o won debbo e biddo baraawo duubi nay baba sto gore ko yelato yo hebude jawdi fa udita atelier mudun kasen kanye daranade yurwere kulantereje e himbe lo jaabe mu inata dum wadam famin jalta li gari bagal e wi makko
gollirde ko mari de sukabe lojabe na wondi e telaji kiwdi wakkati jun o e wi ardo fedde dental lojabe leddi mali e wat ben o halidu ne wat kawtal ben nayo balla e wat kawtal nayo bal mabbe nyande altenere de le bamako do albert kanuti na darra lam ko be yo be da ben faaba jawdi di do nukuje sukabe be yalla sifa ngurna mabbe na feewa keddan nam ben ko hanni maryam kamba keita do fashidango alcisse
nous allons donner
dokambe dawde puccitodi golleji kebade wadede le duubi bettidi association an hani tawrade programme mo waawi gollirde so wana dum du programme bawdo ewede to batti na to woddi fa ko heba ka wadede ko ande mide jogi nokkuje golletede modi leendi daraniidi sukabe nyakube di leendi hani wadande hakkile maw hono ni biiru min wallo dirgol fuddi heedude tiagal le leendi sabbi min motti hedde balli dum bawde wallude di centre ngaji gollude golleji mun dino yidi tidalla modo goddo le leendi hande o ana jogani hen darne mawni sabbi yimbe ballo non be wala do kasi on jiti dalla ko min goni le mun ko golle ame o
yafa
njati ya gal yusufa bismigol malinkobe hakunde njatigi e kodo mudun yalla kodo o andata fe bien kodo yakumako ka non ko mani be tawangal yogabe ngam biar ka na metta sanne batte jogola o do kabar o wakkat jun o e du sabajuji kewdi keddan nako hebani en adam sanago du fashitango usman nyali buli amnata jall
njatigi yaku na du jaw feewdu e kodo yo finata wa mo tawde mammirabe meden ko beedata sodde endam fu e tawede dum fawi do teddingol tabkul dati yogaji nafa mawdo do woni e mudun e wi madane ku te horaje walde sekkesi kuyate
en not
tilminowo kodo kanyi e kodo dum wiete jatigiya ko andirten jatigilare sa hade kodo wana hunde newinde a hana wadde ko mettata kodo o a hokan dum yara nyam den kodo ana hoketeno debbo bam
handen o fina tawa ana wondi e majjude sabe nyawtugol e rafinde nagu wonno ko madane kuyate beedi wiide
le jatigiya
jatigilare an jogino sembe do mali do le walta gol hakkilaji di le kewde mbayliti ko wonno e mali fu fu ingutude ko mo fu ana holino goddo saka hala mo joni rafi denagu o fey goto anda goddo ko
wuri
nyawtugol e rafi holare hakkunde himbe wadi fa jaatigi yaku yono tawruden e mammirabe meden dum wonno ko magma gabriel konate kumini de finata wa ko beedi wiide
la culture moderne
finata wa goddo hande o ana wondi e bonnude finata wa mo tawden dem o woni jippinode kodo ko wodna nen ko ana ndara majjude bikkoy adama remme en baylitiki dun wadi so fey goto holota ko saka fa jippina
mekintinde wiide ko wana mali tiaw fewdu e kodo ana wodi e leede kewde le runde afrique nde
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sangari kabaruji amende rezo ngaji te en janna to bankaston nyande aljumaare jabbinende camion kewdo nyamri ibrudo nandugol lumo kulogo mbien sumi der nokku goddo hakunde paru e songobia holitama wiide jon en kabore be anditaka ngadi kado bonanda fay so yonki heddaki hen holitama wiide bonandaji di kay kewi san sina ton holtama wiide jon en kabore be andita ka kipo yoyi nyande aswere noga e jettileru desambru du mbiyanno do usine neddo golono hore mudum dum wadi mbiyanno to jado ton le mbiyanno commune civile e kabaruji kebade di tiagal ko bandi ambe ngadi piande woni ko garnyambe do wi yokki nokku o juude mabbe yonki fu fedda ken ka non holtama wiide bandi ambe jaadi e mobilaji tati e motoji kewdi en timmitan kabaruji amen hande to kuchala ton holtama wiide imadraji tawangal la commune nafanga puddi nyande asawere noga e jetti lewru du fanda mudun e wi landinube dum be woni mbiyen yambinde finatawa mabbe bangal jimi e gumi totondiral hakilaji do sosile mbiyen kay ben finatawaji meden huntanama hore kawrtangal la udirama dokkal la fawde nuku atime en saint joseph karangasu mbiyen dum timmitan kabaruji amen hande ka hono mbudani yewtere na tiagal joni.
See you tomorrow.